Ine wele wele ni ta chon. Ine wele wele. Ine wele wele ni ta chon. Ine wele wele ni ta ya. Oto kini ba ni ta chon. Cheke 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 ni ta ya. Ine wele wele. Ine wele wele ni ta chon. Ine wele wele. Ine wele wele ni ta chon. Ine wele wele ni ta ya. Otoki ni ba ni ta chon. Cheke 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 ni ta ya. Ine wele wele. Ine wele wele ni ta chon. Ine wele wele. Ine wele wele ni ta chon. Ine wele wele ni ta ya. Otoki ni ba ni ta chon. Cheke 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 ni ta ya. Ine wele wele.